Crystal Kiss, baby.
RJ, the DJ, all no. day, baby.
This goes out to all the beautiful ladies out there. I want it.
Leo naituma nafsi na moyo wangu vikupende wewe tu. Ya jicholo baki wembani yangu baki na mimi tu. Naibu kitandani sarakasi kumfu. Nozenge baga we ugali fufu. Nilisha dedi mefufuka fufu. Abeli enu meningaza kama safari ha. Naenda nafika kilele ni juna kwea na pipa. Haro kanumba jenifa. Tuwe ote na unizike niki. Baby, vile mi unanipa. Leni leja kangi mekunwa nipa. Love, baby, I need you. Yeah.
Zungusha, zungusha,
zungusha minion. Mbaya.
Zungusha, zungusha,
zungusha minion. Ninataka nyon.
Zungusha,
zungusha,
zungusha minion.
Zunguka minion.
Zungusha,
zungusha,
zungusha
minion. Alisi kupingo we na tu ila kula kulingo.
Mai unavonita nia kichwa kina waka. Moyo nacheza kwa itwa hivyo nchaka chaka. Natamani kubebe tuende chaka chaka. Kimo kombili chwa mini kamu fasta fasta.
Kama safari ha, naenda nafika. Kilele ni juna kwea na pipa. Haro kanumba jenifa. Tuwe ote na unizike nikifu.
Baby,
vile mi unanipa. Leni leja kangi mekunwa nipa. Love, baby, I need you. Yeah.
Zungusha, zungusha,
zungusha minion. Mbaya.
Zungusha, I want it.
Zungusha,
I want it.
Zungusha minion. Ninataka nyon.
Zungusha,
yeah.
Zungusha,
zungusha minion. Zunguka minion.
Zungusha, I want it.
Zungusha,
I want it.
Zungusha minion.
Na water, na water.
Mi mgonjo wendo dakitali dali. Nilaze hali yangu siyo shwali. Mi mpofu kwako misina hali. Nifena wewe nisha kubali.